We interrupt your broadcast for an important announcement. We just want to congratulate DJ Khaled on the anniversary of his day of birth. Fasten your seat belts. The takeoff might be slightly a bit rough. We apologize for the inconvenience. DJ, drop that beat.
You're listening to another Sardana Sounds production mix by DJ Khaled.
What up, this is your boy DJ MC and you're listening to DJ Khaled.
DJ Khaled,
Khaled.
Get your bow.
Oh,
color. You get your bow. DJ Khaled.
I'm just alone as I told you, thinking you leave me. And this a quasi no good thing. Please don't you leave me. Don't you leave me.
We'll be right back. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. Celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need.
One more time, I got the feeling so free. We're gonna Safari Meshaya Eastins are a party cabinet, but it's taboo. Hari James Bazovala Motu Lumi Lumi Cupid to my looms.
Nehulu Megibi Dwana no Maini Emotion Legacy Nabatuana La Baning Baning Nabatuana La Baning Baning.
We'll be right back. ngihlala njalo icingana nawe akekho omunye ndiziqhenya ngayo nabo ngathini ndithakekho asosumpaqe nobo ngenza njalo nabo ngazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz imihla nezolo nenhliziyo yami eyakhe yonke ibizwa lukholo
akekho
omunye ngiziqhenyanga nabongathini ngithakekho asosumpaqe nokungenza njalo nabungazama sosokwazibo Yeah, cool.